mbozi anayenata kichizi
niwe
Mr. Flana naefuga kafriji
niwe
mkali sana kama mula talime au bushoke ni sigune ziheme
nataka napenda
niwe mume wana gani
kupata mkosa
niwe na shinda tuungane
au nisiku pane kabisa wende unapotaka nikupe tuma pesa nataka mimi niweje
ili
unipende usinisaliti
oh.
Unataka mimi nishije
maisha mbaya utakuwa happy
oh.
Niambie niambie jinsi unavyotaka niambie niambie unavyotaka niwe niambie niambie niambie, niambie
ili nikufanyie
we mama we
sema unachotaka
we mama we
sema unachotaka
au unataka niwe na sifa sana kama dunu
au unataka niwe
na wivu sana kama nunu
au unataka niwe
sijui kukasirika kila siku ni kuone kama mpya
au unataka niwe
bize sana na madini
au unataka niwe
naonekana Jumapili
au unataka niwe
karibu nawe muda wote kila semu unayotaka ni kufuate
unataka mimi niweje
oh, oh.
Unipende usinisaliti
oh, oh.
Unataka mimi nishije
maisha mbaya utakuwa happy
oh.
Niambie niambie jinsi unavyotaka niambie niambie unavyotaka niwe niambie niambie nini unachotaka niambie niambie
ili nikufanyie
we mama we
sema unachotaka
we mama we
sema unachotaka
Yeah.